moja ni ushindi. Yere, yere, wacha kidogo tuwa kere, kere. Toke awali, simba kali, wapinzani hawalali. Sukuma pale, weka mbele biryani tele, watu kelele.
Biryani tele, watu kelele. Simba timu yangu.